Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioachvewa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mubasuhuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema hano i Washington DC. Nkuko mumaze kubimenyera, ikiganiro muri isanga buri wa gatanu ni umwanya duharira abari n'abategarugori b'abanyarwanda n'abarundi kazi hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero dufite Butera Knowless. Butera Knowless ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda kazi bakomeye, bamaze kugaragaza ko bafite ubuhanga cyane mu bijyanye no kuririmba. Butera Knowless, ikaze cyane muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ndabizi ko ufite byinshi byo gukora uyu munsi, cyane cyane ko wasohoye video y'indirimbo yawe nshya Uzagaruke.
Yego, ubu video iri hanze, ni amashusho nakoreye mu gihugu cya Tanzania, akorwa n'umu director witwa Hans Kana, kugira ngo ni umwe mu bakomeye hariya cyangwa se niwe wa mbere. Hanyuma ariko audio yayo yari yakozwe na Kina Music na Clema.
Mu masaha make cyane iyi video yawe imaze gusohoka, narebye kuri YouTube, imaze kurebwa n'abantu bagira hafi ku 10,000. Ibi bivuze iki kuri wowe?
Byanshimishije cyane. Feedback nziza, ubutumwa nagiye mbona kuri social media, abandi bishyira kuri telefone bisanzwe, ndetse nyine no kuri YouTube na hehe, banyeretse yuko nyine ari video bishimiye cyane. Kugeza ubu nta comment mbi ndabona kuri ino video.
Iyo video yawe y'indirimbo Uzagaruke natwe twayishize ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu. Abifuza kureba iyo video nshya ya Butera Knowless mwajya ku rubuga rwacu mukayireba. Ariko reka tubumvise amajwi y'iyo ndirimbo Uzagaruka, hanyuma tugaruke tuganira n'umuhanzi Butera Knowless. Can I use it?
Burya koko icyo umutima ukunze amatagura n'itabi, wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukakugumaho. Nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza, uzagira ipfunwe nushaka kugaruka. Umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari. Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga. Ibidakundiye ugiye
ke ibida kundi ugiye ubonu rukundo muzagire sono zagaruke nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga biza kuzindure wenda nzabone ko wahindutse kukaburi ndabibona ko utishimye uhora wicuza ntuzagire ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga ibidakundiye ugiye ubona urukundo ntuzagire isomo zagaruke ibidakundiye ugiye ubona urukundo ntuzagire isomo zagaruke umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari
iyo ni indirimbo uzagaruke y'umuhanzi w'umunyarwandakazi Butera Knowless uyu munsi akaba aribwo yashyize hanze video y'iyi ndirimbo y'inshya ni indirimbo mu by'ukuri icurangitse neza ifite injyana nziza ndetse n'amajwi anogeye amatwi Butera Knowless uzagaruke ninde uvuga
uzagaruke nta muntu runaka mvuga ahubwo ni ibintu bijya bibaho kuba wajya mu rukundo n'umuntu mukaba mwagirana ikibazo ariko mwatandukana ariko ukaba ukimukunda ukaba wumva buri gihe aramutse yifotoye akareka zanjye se cyangwa se akemera ko yaguye mu kiyaga akagusaba imbabazi waba uri tayari kumwakira ukamubwira uti uzagaruke nubona yuko ukeneye gusaba imbabazi nzakubabarira rwose uzagaruke cyangwa se aho wagiye nubona bidakunze uzagaruke nzakwakira niba wabisubiyeho
ni iki cyatumye utekereza kuvuga cyangwa se kuririmba uzagaruke ni iki washingiyeho
igitekerezo cyiza ni twabigiyeho twari tuzuzanira ku bintu nyine bijyanye n'urukundo ukuntu abantu benshi bajya batandukana ariko nyine ugasanga n'ubundi iyo wakunze umuntu by'ukuri ntabwo bipfa gushira ngo bigende gutyo gusa tureba n'ingero nyinshi abantu bagiye bagira amadeception atandukanye ariko ugasanga buri gihe waganira nabo haba ndetse no muri bamwe mu nshuti zanjye waganira nabo akakubwira ati inshuti yanjye yarampemukiye ariko rero anyeretse ibikorwa by'uko yahindutse nge namubabarira kuko numva nkimukunze tuganiye rero n'abo bantu bamwe n'inshuti zanjye numva yuko nyine nabigezamo umusaruro nabaye inspired
biguha inspiration
ego
yeah, video iyi ndirimbo isohotse amezi make audio yayo cyangwa se amajwi yayo asohotse ndibaza ko yasohotse mu kwezi kwa cyenda muri icyo gihe ubwayo indirimbo yakiriwe ite
yakiriwe neza kubayumvise haba ku maradiyo ya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda n'abatazi ikinyarwanda nko muri Tanzania Burundi n'abarundi wenda nyine n'abavandimwe bagendaga banyereka uburyo kibaye ikunze cyane atwa indirimbo yampaye umusaruro mwiza kuva nayishyira hanze haba mu butumwa haba ndetse no mu bindi bitandukanye byereka umuhanzi yuko icyo yakoze nyine cyahawe agaciro
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Uyu munsi tukaba turi kumwe na Butera Knowless, nago tuza kugumana nawe igihe kirekire. Ndibaza ko ari bwongera kaduhindi minota nka 20, hanyuma tukamureka agakomeza gahunda yo kumenyekanisha iyi video ye yashize ahagaragara uyu munsi. Knowless wambwiye ko indirimbo mwayikoreye mu gihugu cya Tanzania. Kuki Tanzania?
Impamvu nuko twa hari uriya mu producer waho Hanskana yabanje kutwandikira tubwira ibikorwa bya Butera, hanyuma numva twazakorana. Natwe rero turamushakisha dusanga ari ibintu cyane hariya. Turavuga rero iyi ndirimbo yatwandikiye igisohoka, turavuga iyo ndirimbo tugomba kuyikorana nawe. Rero hari ama locations meza na byo byabaye mu bintu biduha amasitasiyo yo kuhakorera.
Tubwire muri make ibyo munyuramo kugira ngo video y'indirimbo ijye hanze.
Ni by'umwihariko twayikoze umunsi wose, ariko umunsi wose bivuze amasaha 28. Twayikoze amanywa ndetse n'ijoro. Rero ikintu cya mbere ngira ngo kiba gishobora kugutera ikibazo cyangwa se kwakitingana n'umuntu ubonye bwa mbere, hanyuma kandi ukaba ugomba kwakitinga n'umuntu mukundana ku buryo nyine uzabibona wese azavuga ati yo uriya kweri yari umukobwa w'inshuti ye cyangwa yari umuhungu w'inshuti ye,
utiyarashizehanini
kwakitinga. Kwakitinga ni cyo kintu kiba kigoranye. Ikindi n'amasaha urumva kuba twazindutse nka saa kumi za mu gitondo turi gukora iyo video, tukageza nanone saa cyenda ziruterera ku wundi munsi. Urumva uba warushye rimwe na rimwe wanavuye muri munsi, ariko kuko uzi ko nta fundi ari akazi ugomba gukora kugira ngo igikorwa kibe cyiza, ugakora nyine ugakomeza, ariko ahanini ni ibyo ngibyo.
Butera Knowless, umuziki nyarwanda ukomeje gutera imbere, ariko by'umwihariko noneho abahanzi b'abanyarwandakazi barimo barazamuka cyane. Ibi ababibona babihera kuki? Mwavuga ko ni iki gituma cyangwa se kibaha imbaraga zo gukora cyane ku buryo umunyarwandakazi amaze kugaragara cyane mu ruhando rwa muzika muri iyi minsi?
Mbere byari bigoye kubona abakobwa cyangwa se abanyarwandakazi bitabiriye umuziki, kubera yuko badufataga nabi. Inyito bari hari inyito zitandukanye, umukobwa ugiye kuririmba ubwo yabaye ikirara yananiye ababyeyi. Ariko uko iterambere rigenda riza n'ukuntu abantu bagenda bafunguka, bagenda babona yuko nyine umuziki ari akazimu, kandi ndetse ahubwo ari business nziza ishobora kugutunga uyitwayemo neza. Nibaza yuko ari cyo rero kigenda gitinyura abakobwa muri iyi minsi, kuba noneho ari bo ubwabo ndetse n'ababyeyi cyangwa se ababarebera mu buzima babona yuko nyine ibyari indi ya myumvire ariko byari bimeze ahubwo ari akazimu, kandi banishimira gufashamo umwana wabo aramutse ateye iyo ntambwe.
Knowless, umuziki mu Rwanda muri iyi minsi watunga umuntu?
Watunga umuntu cyane, kuko nta kandi kazi nkora uretse umuziki. Nta n'akandi nigeze nkora, by the way, niko nakoze. Bitandukanye n'ibyo nize muri universite cyangwa se na secondaire cyangwa n'ibyo ndi kwiguru, bivuze yuko rero umuziki wagutunga uwufashe nyine nk'akazi ka buri munsi kandi wubaha. Ukaba uzi neza yuko ari cyo kintu cyonyine ufite mu buzima, ukawufata nka bosi wawe wagutunga.
Butera Knowless, guma kuri telefoni, reka dufate abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nka batatu, hanyuma mu kanya tukureke ukomeze gahunda zawe. Mahoro, wirwe neza.
Maragote,
uri hehe?
Ndi ngayi Burundi mu Muganda.
Ikibazo cyawe?
Nanifuza kubaza Knowless ngo indirimbo y'amatoto ya Tiffy Tiffy.
Ngo
Nanifuza kubaza ama video yu ya mamaza gusora ngini za zingani.
No, knowledge.
Ngu ama video, maze gusora nangahe.
Ego.
Ah, bo, imenshi arenze makumyabiri, ageze nko muri makumyabiri.
Butera Knowless ikintu muri iminsi maze kumva mu banyamuzika b'abanyarwanda cyangwa se abo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba nuko murimo kugerageza indirimbo zanyu mu kazi curanga mu njyana zisa nkaho ari injyana zagiye zitangirwa n'abahanzi bo muri Afrika y'Uburengerazuba cyane cyane aba Nigeria. Impamvu y'ibyo ni iyihe?
Ubundi nyine mu buzima bwa buri munsi aho iterambere rigiye nawe ugerageza kujyana naryo. Niba rero mu n'ibyo bihugu bari hejuru yacu mu by'ukuri mu bijyanye n'umuziki, niba tubona yuko rero ibyo bakora harimo ibyiza byinshi kandi biri hejuru yacu, kibaza ko nta kibazo na gito gihari kiramutse harimo bimwe twiganye tukabivanga n'ibyacu kugira ngo nibura tubashe kugera ikirenge mu cyabo.
Icyo ni ukuvuga ko namwe muba mugerageza kwagura umuziki wanyu kugira ngo ukundwe birenze mu Rwanda cyangwa se akarere mu ruririmba.
Yego, ni mu rwego rwo kwagura umuziki ku buryo na wa muntu wo muri Nigeria niyo azumva injyana niyo atahita yumva ururimi, ariko akumva nyine hari aho bihuriye n'iby'iwabo akaba yabikunda.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Vianney, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane nagomba ndambaze umutumire. Deko yari yagize iminsi atwemera yuko azoza kudusigira igiteramo mu Burundi. Ane mumba zoza ryari cyane ubu yoba bahehe ko tumba no mu Rwanda batagiteramo kugenda kugirirayo byo bimeze gute?
Ubwo wenda yari arimo akibategurira video, ariko reka mureke basubize.
Makoze, n'ubundi koko ibyo muvuze ni ukuri, nari nibategurira byinshi byiza. Hari igitaramo nagombaga gukorera i Burundi ku itariki ukwacyenda ngira ngo, ariko rero bihuza n'uko hari ikindi nari mfite kandi nagomba gusiba nabo bari babizi abari bantumiye. Twemeza yuko rero tuzagihindura mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se utaha. Rero i Burundi ndahazirikana kandi ngomba kujyayo kuko ndabizi yuko ni bamwe mu bantu banyereka urukundo rwinshi kandi banshyigikira mu bikorwa byanjye.
Urakoze cyane. Reka dufate na Diodone. Wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi i Kigali ariko nagira mbabaze. Nolesi, wiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego, Nolesi, turimo turabafana bawe.
Makoze cyane.
Hano mu mujyi wa Kigali ni ibihe bitaramo ufite vuba?
Ku itariki 18 hari icyo mfite kuri Tapis Rouge, hanyuma ku itariki 23 n'ukwezi kwa 12 hari igitaramo cyanjye mfite cyo gusoza umwaka muri Convention Center. Ubwo ndizera yuko tuzabana.
Hari ikindi kibazo ufite, Diodone?
Ikindi nagira mwibarize kuri iriya ndirimbo yasohoye. Biravugwa ko ngo yashaka kuvuga ku mukunzi we wa mbere, ajye icyo abitubwira.
Knowless.
Niko bivuga wenda ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'uko umuhanzi yaririmba ahanini abayivugaho, ariko rero ntabwo ariko biri. Iyo ndirimba 99% ngira inspired kubera mesaje banumvishe ku bantu batandukanye, kubera stories banahawe n'abantu batandukanye, hanyuma nkazibyaza mengezi ntagariwe navugaga.
Rimwe na rimwe ni na byiza guprovoka abantu kugira ngo bagire ikiganiro kuri uwo mutwe w'indirimbo yawe. Reka dufate na Hassan. Wiriwe neza?
Wiriwe neza. Makuru,
uri hehe?
Avugira Kigali Nyamirambo.
Ni ikibazo cyawe?
Nagirango mbere na mbere serifite umutumirwa Butera Knowless, ni umuhanzi mwiza usohora ibihangano byiza, akaririmba n'indirimbo zifite mesaje. atari nka abandi baririmba ngo ngwaririra niyo umuntu ariza ari gutare ngo amari agatema ku matama indi zirandiri mu cyo rimwe na rimwe arigise bakuru tukajya tuvumva icyo nshaka kuvuga mbona yangu mbaga itera nore si itera nore si niba mwiri
nizwe neza
kuki antuka n'umuhanzi abisirimba neza abantu benshi baragutsinda ese mukajya muhanga ibihangano binyarwanda mukagira beat cyangwa rhythm donc itari nka birya by'abanigeria bamugani nk'uko umunyamakuru yemaye abibajije kuko urabona rimwe na rimwe twumva indirimbo nkureba ziriya ndirimbo ya Tom Close na Bebel iriya baririmbamo wumva ari ikinigeria ari nabo bavuga god god kwa kundi muri nigeria bavuga god god wenda tugenda twijyana iby'abantu tuki mutahanga ibyanyu by'umwimerere nyarwanda nka kubera abaganda bagira ibitsina byabo bakongomani bakagira izaba tanzania natwe mu rwanda mukagira ibintu nk'ibyo ngibyo ndagira ngo nsubize kuri icyo ndangonya ngo wazi ikintu kimera neza
Hasani ariko hari mbere yuko asubiza yigeze kuvuga mu rwego rwo kugerageza kwagura umuziki kuko uwo muziki nawo ugomba gutunga abahanzi ugomba gucuranga ibintu ugomba gushyira ku isoko abantu bose bakabyakira atari ukuvuga ngo urareba isoko ry'abanyarwanda gusa wabivuga iki byo ngibyo Hasani
ibyo sinjyanye niba wenda aririmba indirimbo akavuga ati ndaririmbye kugira ngo iyi akarere ko okay wenda kubitandukanya biragoye ariko rimwe na rimwe twumva izo ritime duhita tuba tuti ntabwo dufite terime bavuga ngo gushishura ndabizi Knowless narabizi ko ndabyita gushishura icyo nge navugaga bakagira umwimerere ujya wumva umuziki ugatuga uyu muziki umwe mu Rwanda niba ari uw'i Burundi ukumva ko ari uw'i Burundi nicyo nagira ngo nyine
reka gusubiza
nta urwo rugamba ntibarurwana bagakora icyo urwo rujije
Knowless
icyo nabivugaho ni uko turagerageza ubusanga n'ubundi mu buzima busanzwe indirimbo nyinshi tureke noneho n'ibicurangisho amagambo kimwe mu biranga umuco nyarwanda ni ururimi gakondo ururimi rwacu ni ikinyarwanda kuba nibura 85% z'indirimbo dukora biri mu kinyarwanda bivuze yuko n'ubundi turi kuzamura umuco wacu kuko wa munayigeriya najya kumva indirimbo y'ikinyarwanda uko icuranze kose ariko akayibyina mu rurimi rw'ikinyarwanda ibyo ngibyo birahesha ikuzo cyangwa se hari ahantu bimenyekanisha aho uturuka ukiyumva ari kimwe mu byiza bikorwa hanyuma ikindi kuba wenda umuntu nk'abo yagatanze nk'urugero icyo ari cyo cyose umuntu yabona yuko injyana runaka yayibyaza umusaruro ikamugirira akamaro kuri njye ntabwo namubureme ntabwo namucira urubanza kereka ahubwo agiye gufata ibyo by'abandi yarangiza akabikora nabi ntibigiraho bigera aho ho n'ikibazo ariko zikoze neza kandi bikabyara umusaruro asanumva numva nta kibazo
reka dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi ry'Amerika Stanislas mwiriwe neza
mwiriwe neza Dirwema
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ndahantu mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo nagiramba simire ijwi rya Amerika nshimira n'umuhanzi wacu mwadutumiriye Butera Knowless
no kumushimira kuko twamufatiranye no ku munota wa nyuma
rwose ndamushimira cyane kuko nimboneka rimwe nk'akaboga
ngaho baza
nagira ngo manze mboze urareba nkawe Butera Knowless urareba umaze kuba wantera imbere nkawe ubwawe urumva nk'urubyiruko wazarufasha iki nk'umuntu wageze hafi mu murenge wa Burega wacu urahabona wageze aho uhita utanga mpundu nkawe urabona nk'urubyiruko warufasha iki ni sana cyose kukubaza bakunda kwita karahanyuze
umuntu nkoreramo y'umuziki cyangwa se muri kina music hari ibintu bajya bagira byo gufata abahanzi bashyashya hanyuma bakabafasha ndibaza yuko rero nanjye ifite iyo gahunda yo gutangira nibura nibafatamo babiri cyangwa se batatu uwa kane nanjye nzamufata mu ishari donc ibintu byose bibe kuri njyewe apana kuri kina music kubera yuko
gahoro
gahoro
kandi agushimiye Butera
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Indirimbo murimo kumva ni Uzagaruke y'umuhanzi Butera Knowless.
Nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga biza kuzindure wenda nzabone ko wahindutse kukahuriye ndabibona ko utishimye uhora wicuza nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga nibidakundiye ugiye kubona urukundo nuzagire isoni uzagaruke.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu muri uyu mwanya turi kumwe n'umuhanzi Butera Knowless, umwe mu bahanzi b'abanyarwanda kazi bakomeye kandi bamaze kumenyekana cyane. Uyu munsi akaba yashize hanze video y'indirimbo yinshya yise Uzagaruke. Butera Knowless, mukanya turakureka ukomeze gahunda zawe, ariko yurebye umuziki nyarwanda muri iki gihe ubona uri kuyihe ntera?
Mbona nguha
intera
uwuha iyo ndebye umuziki nyarwanda kuri ubu ngubu mbona hari iterekezo cyiza ufite, kubera yuko mbere byari bigoye yuko wumva umuziki nyarwanda ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amateleviziyo mpuzamahanga ngo uboneho umunyarwanda ari gucaho. Ariko rero kuri ubu ngubu kuba amateleviziyo menshi abantu benshi batandukanye bo hanze biyetereza ku muziki nyarwanda ni ikimenyetso cyerekana yuko hari umusaruro biri gutanga bitandukanye na mbere. Rero kuri njyewe ntabwo turagera hahandi kuri mu bushorishori, ariko nibura kuri njyewe hari icyerekezo cyiza kandi biri mu nzira tuzagerayo.
Gukura k'umuziki nyarwanda mu bikesha iki?
Tubikesha gukura k'umuziki nta kindi tubikesha nuko nyine ari ugushyiramo imbaraga kw'abahanzi bagakora cyane, hanyuma no kudacika intege no guhora bumva yuko uyu munsi ntibidakunda ejo turakomeza duhatirize bizakunda. Ahanini ni ukudacika intege bagahora bapfushinga kugira ngo ejo hazaza habo nyine habe heza.
Wavuze kuri za konseri cyangwa se ibitaramo uteganya muri iyi minsi iri imbere, usibye ibitaramo hari indi miziki urimo gutegurira abakunzi bawe muri iyi minsi?
Yego, hari indi miziki, hari izindi ndirimbo nyinshi ndi gutegura zizasohoka, hari imwe izasohoka mbere y'uko uno mwaka urangira, hari n'izindi zizasohoka muri uriya mwaka utangira, ariko ibikorwa byo birahari byinshi cyane kandi bitegereje abakunzi banjye nyine kugira ngo mbibasangize.
Reka dufate umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika wa nyuma, hanyuma tukureke ukomeze gahunda zawe. Nduwimana, wiriwe neza? Nduwimana, uranyumva?
Yego, ndakumva.
Uri hehe?
Ndigamu Kanyosha.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ari kubantu mushimira akazasohora nyinshi, kandi n'indirimbo ziwe ziraduhimbara, akaza arazirungika nko kungurukana bumenyi tukaza turazibona, kuko twe iyo i Burundi turakunda indirimbo nyinshi ziwe, kubera iyo asohoye akazazishyira ku ma YouTube cyangwa ku ma video tukaza turazibona, ama tukamukeza akaza arasohora n'izindi nyinshi kubera twe turakunda rwose indirimbo ziwe turigisha kandi zidufitiye n'akamaro kenshi.
Urakoze cyane Nduwimana Kanyosha aho ni Bujumbura mu Burundi. Butera Knowless aricyo wongeraho kuri ibi Nduwimana yaravuze?
Icyo nakongeraho ni uko namubwira yuko ubu nonaha yajya kuri YouTube indirimbo zose nawe narigeze gushyira hanze ziri kuri YouTube. Rero yongere agende arebe nko kuri channel yanjye zidahari kuri channel yitwa Butera Knowless arahasanga indirimbo zose yifuza ndetse n'izindi ziracyaza. Ndanamushimiye cyane nawe yashimye.
Mu gusoza Butera Knowless ubutumwa ku bakunzi babo?
Ikintu cya mbere nababwira ni ukubashimira kubera yuko ni abakunzi b'ukuri badahwema kunyereka yuko banshyigikiye turi kumwe. Hanyuma ikindi ni ukubabwira yuko mbakunda. Ikindi mfite igitaramo gikomeye ku itariki 23 z'ukwa 12 muri Kigali Convention Center. Bazaze twifatanye twishimire umwaka turangije. Bizaba ari ibihe bya Noheli ndetse n'ubunani. Hanyuma kandi namwe mbashimira cyane kuri uyu mwanya muba mumpaye kugira ngo mbashe kuganira n'abakunzi banjye ndetse n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane
Butera Knowless, turagushimiye cyane kuba twagushatse mu kanya gato ukitaba ubutumire bwacu. Urakoze cyane kandi tukwifurije ibyiza mu minsi iri imbere.
Murakoze cyane namwe Imana ibahe.
Uwo yari Butera Knowless, umwe mu bahanzi b'abanyarwandakazi bakomeye mu Rwanda. Uyu munsi akaba yashyize hanze video y'indirimbo ye nshya yise Uzagaruke. Mukanya turakomeza ikiganiro muri Isanga aho tuza kubaha urubuga kugira ngo mutubwire amakuru yaho muri byifashe bite icyumweru turimo turagisoza. Ese gahunda mufite za weekend ni izihe? Ni mukanya dukomeze twumva indirimbo Uzagaruke ruke y'umuhanzi Butera Knowless.
Zagire sono zagaruke ibida kundi ugiye ubona urukundo uzagire sono zagaruke. Nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga bizakuzindure wenda nzabona ko wahindutse kutahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza ntuzagire ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari. Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga ntibidakundiye ugiye ubona urukundo ntuzagire isoni uzagaruke ntibidakundiye ugiye ubona urukundo uzagire isoni umutima wagukunze naho wagiye uracyahari.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumirwa twari dufite nta mwanya munini yari afite, yari yaduhaye iminota 30 yonyine, ubu tukaba twarangizanye. Ariko urubuga ni urwanyu, ni weekend, wifuza kugira icyo avuga cyangwa se igitekerezo runaka, urubuga ni urwanyu. Reka dufate. Irakoze wiriwe neza.
Na mwiriwe neza kuri Amerika.
Muri hehe?
Nimukayanza i Burundi cyane ndirimbo n'abandi twahira ko cyo cyane.
Namahoro.
Namahoro cyane witeye ko rafite neza haje n'akapora ariko ubona kaduba gusa.
Imvura burya ngo numugisha.
Ano mugisha hatari ni twaga kiryohera gose. Ayo mutsi naho mukamata niyo mutsi n'indwe dote ne gose tera none simuri ndinya kwa ndasanzwe mera gose nyina barundi bese. Ibanza umunda mukiritsi.
Kubwa mahirwe make Butera Knowless yari afite umwanya muto yari yaduhaye iminota 30 ubu tukaba twamurekuye yakomeje izindi gahunda ariko niba hari ubutumwa umufitiye wabuvuga ndibaza ko buza kumugeraho
yashako atari n'inkoyo yo kubakira kurubuga bazakora kandi batya ko arakonda gusaba indi mbaka y'ikigo cy'itani cy'iki nakijya hera gose barundi benshi kandi nacyo nkamukeka na nyamwe yatangene kicho twatumba mu tsa mu nyema furobe cyane ko ndakwaba ingane bya kifashe yuko bari neza cyangwa tari neza yuko ndakwaba bena se
ubwo Butera Knowless wenda undi munsi twamutumiye tuzamubaza icyo kibazo cyawe ariko kubijyanye naho wa kuri indirimbo ze yatubwiye ko indirimbo ze zose ugiye ku rubuga rwa YouTube ushobora kuzihasanga ugiye ku rubuga rwe rwitwa Butera Knowless urakoze cyane irakoze kandi weekend nziza
Nuko tuje kuri YouTube ya telefone zazo zishoboka atari Android irumba nka cyo cyadukore gifone gicotse cyo kuvuga nka website y'umuntu umuntu yote kora ko cyaje kwa each camp cyangwa abya cyo bige ka natagira uko yo nyine kwa cyo kora kandi kuri YouTube ari mu kontakt wari wewe
ntago bikunda kuri wewe wese birumvikana bisaba kuba ufite telefone zigezweho cyangwa se ukajya gukoresha ordinateur ariko ubwo tuzamubaza twumve uburyo yakwirakwiza indirimbo ze haba ku masede cyangwa ahandi urakoze cyane irakoze
ikindi rero natwe nuko mwamutumira kazoza nayo kuduteramisha mu Burundi ko turamushaka kumubona live
yavuze ko abiteganya mu minsi ya vuba azabasura
okay sawa murakoze mugire umunsi mwiza nawe ikindi ngiza kamura turabashimira rwose kandi mutegeka
urakoze cyane iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda iyo yari indirimbo Winning Team nayo y'umuhanzi Butera Knowless nkuko nabibabwiye umuhanzi Butera Knowless kwa turi kumwe igihe cy'iminota 30 tukaba twamurekuye kugira ngo akomeze gahunda ze kuko yarafite nyinshi ariko uyu mwanya reka tuwubaharire wifuza kugira icyo avuga dore ko weekend yatangiye urubuga n'urwanyu wabifuza gutashya namwe twabaha umwanya mugatashya abavandimwe banyu mubifuriza weekend nziza Iyi mwumva ni indirimbo Slay Mama nayo ni umuhanzi w'umunyarwanda kazi witwa Neza
So busy, buddy. You do that talk, I don't like it talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You put that by my side, I see, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Si je love it, love it, talkie, love it, love it, talkie. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, pick it up, boom, boom, baby. I say, Roja, cause I'm the same, mama. Slinga, bakobwa bose bafite class. Nimba ufite umukobwa umeze kuriya, oya don't let her go. Me, I want Gucci, Gucci. I think all I'm sick, I see.
Make I buy you Fendi, Fendi. You put that by my side, I see.
So give my cue, Tiwa Savage, Laura KG, Charlie Nanina, Miss Wanika. That's on my
mama.
Oh my baby doll,
hey mama.
Oh my girl that I can see. I say Roja, Roja, get up, boom boom, dance. I say Roja, 'cause I'm the same mama. Get up, boom boom, dance. I say Roja, Roja.
Iyo ni indirimbo Slay Mama y'umuhanzi w'umunyarwanda kazi Neza kuri telefoni dufite Tuyisenge wiriwe Neza
Niyo mwiriwe
Uri hehe Tuyisenge
Ndi mu majepfo y'Burundi Bururi mu ntara ya Bururi
Bururi na mahoro
Ego na mahoro
mu majyaruguru mu Kayanza batubwiye ko imvura irimo igwa mwebwe aho ngaho bibyifase gute
Ego twayabini tseko mu gitondo mu butagu cyagira cyita mu masaha 3 yari kigwa kweri. Ego
weekend muyiteguye gute?
Asa namahoro kweri umuntu arose agacupa baragasanya n'umugenzi n'umutekano mwinshi.
Agacupa. Kumwe si byiza ariko.
Ego. kamwe ntacho na makimwe.
Kara n'abavuga ngo kamwe kishe umugabo.
Ego mugabo ya byinshi biba nabi birengeje ego
wakabonye se
twashaka higa nyine bukebuke mwane burira ego
okay hari ikindi wifuza kutubwira se aho ngaho mu ntara ya Bururi
ego none amahoro n'umutekano gusa akavura kaguye gateze niyo ngo dufise naho kaguye no munsi kaguye gateze imirima ntiramera neza
ntabwo iramera neza
Ego ariko umuntu arizeye ko bizogera neza.
Ikiza no kwizera.
Ego.
Tuyisenge rero urakoze cyane kandi weekend nziza.
Ego weekend nziza namwe kwije rya America n'abantu ho muri Afrika bose no mu Burundi no muri no mu Rwanda hose no mu karere hose.
Amina.
Ego mwego neza.
Namwe.
Mr. Biggie Money. Show me love to Biggie Money. So busy, buddy. You do that talk, I don't like it talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You put that by my side, I see, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Si je love it, love it, talkie, love it, love it, talkie. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow
bakobwa bose bazi gusenga bakobwa bose bafite class nimba ufite umukobwa umeze kuriya oya don't let her go niya wa Gucci Gucci Africa and Tigali
make a buy you bendy bendy you could drive by Maserati
so kina kiwa siwa sabi Lore Kedi Charlie Lanina Miss Monica Teta Sandra Oh my baby doll Oh my girl that I can see.
Ukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho iminota 30 ya nyuma y'iki kiganiro twayihariye mwebwe bakunzi ba radio ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mutubwire gahunda mufite muri iyi weekend kuri telefone turi kumwe na Michel mwiriwe neza
mwiriwe ijwi rya Amerika
uri hehe
Undi mu Rwanda ni bukare ka kamunyi mu ntara y'amajyepfo.
Na mahoro.
Yewe yari amahoro.
None icyatumye ataba amahoro yuzuye ni iki?
Na amahoro rwose. Pusa ijana ku ijana. Ibintu biraryoshye.
Nuko wari uvuze ngo yari amahoro.
Sinzi ukuntu nshaka kubikabyo gatoya. Na amahoro rwose sese.
Okay. Weekend yageze rero umwiteguye gute?
Weekend rero yageze. Ariko noneho rero twebwe ubu ngubu. Na kavura. Ye baba we, kavura kaguye kuva mu gitondo kugera mu kanya wa saa 8.
Mwashoboye gukora se?
Nta kintu twakoze umuntu yageraga gutyo akikubitamo kongera agasura yakongera gutyo acengacengana nayo. Mbega ni ukuvuga ngo muri iki gihe twagize igihe kibi cyane gishize izuba ryaracanye. Ariko muri iki gihe rwose ibintu bya turyoheye neza cyane kuko imvura wateze iragwa neza usibye ko hirya gatoya no hino irimo igenda ikabya ariko ubundi hano hanaho ndi wumva ugiye ubu ngubu ni uburyohe biragenda neza cyane
ni uburyohe
cyane
weekend se ifite iyihe migambi
ubu weekend rero imigambi ifite ni iyi ngiyi ejo Ejo nzajya gusura inshuti yanjye yitwa Jean Paul.
Aho ni he?
Akaba yarambwiye ati "Kewe ufite ikibazo cyo kutabona." Ubu ndavegire nyine. Ariko Jean Paul akambwiye ati "Kuki umwe ukazagera utyo ugafata bato bra yawe." Ukaza ugafata igare ntabwo ari kure cyane. Ukazaza noneho tukagira gute tukazerera nk'uwo munsi ukazimanishyira ku wa mbere mu gitondo ngiko ukuntu weekend yanjye iteguye nk'ukuntu yiteganye
ufite ikibazo cyo kutabona ninde
ni jyewe Louis Michel
hanyuma se ubwo igare uzaretwara ute
mfata umunyonzi abo twita abanyonzi muri Amerika wowe ntari abanyonzi bahaba
twebwe nta banyonzi dufite hano
twebwe rero tuba dufite abanyonzi hano mu cyaro imihanda twarayikoze nyine ibihari ufata umunyonzi akakugeza aho ushaka kugera iyo utabonye ipikipiki nyine ufata umunyonzi
hanyuma se hari akagenda ukangana gute kuva aho utuye kugera kuri uwo mushuti wawe uzagufata neza muri
wikendi hari ibirometero nka 10
nk'ubwo uwo munyonzi umuri hangahe
ubu ngubu zamuha nka 4-5 za gutyo 400-500
aroroshye se kubona aho ngaho za kamonyi
kuyabona amafaranga ya amafaranga kwa hano mungu wiro shi sije kiki gie chiba tari chiza chane
ariko
kaze kukwona amafaranga 400-500 na ugawe ya kigoji na agari menshi
na agari menshi chane
kwa shakisha rujibu na shakisha maka ya wana na agari menshi
kanda kagutu kwa raka kujiza yo nezi
kagutu kwa raka kujiza yo njese mungu unzara ara yo kwa ambile mjito ndo tuza watu mvikanye aza agaru kwa konja ya kufa tenyo nsuida kwa mbanyi
hanyuma se icyo gihe iyo yaje
ngenda nyine ngo kuko numbaho
iyo yaje akongera agasubirayo umuri harimwe cyangwa se umuri haturu zombi
kubera ko wumva gihe mfite ikibazo uwo ni umunyonzi w'inshuti yanjye dukunda gukorana buri gihe aje amafaranga make cyane ubwo nzamuha nka sexa anjyane ejo azongeraze kumfata
ahubwo musuhuze kuri radio nawe yumve yishimye
umva mwana nyandwi ndagusura hano ku ijwi rya Amerika wiriwe nyandwe amakuru mwana imvura wowe byagenze bite
ejo mu gitondo isamoza ungezo tuzaje kuya safari urakoze cyane kandi ukomeze kugira umunsi mwiza nyandwi
urakoze bibiya Amerika mukeneye mushuzo
urakoze cyane Michelle kandi tukwifurije weekend nziza ngaho bukamuye
yeah, naye mbifurije weekend nziza wewe witwa nde
nitwa Rwema
Rwema komera komera Rwema
komera nawe
tanje wifurije weekend nziza mukoze mugire weekend nziza
urakoze cyane umunsi mwiza Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema iyo ndirimbo mwumva ni indirimbo zahabu y'abahanzi b'abanyarwandakazi Charlie na Nina kuri telefone turi kumwe na Jean de Dieu wirwe neza
wirwe
uri hehe
ndi Muhanga
Muhanga kwa rindi ni he neza uri
Muhanga ho bita Nyabikenye.
Nyabikenye.
Muri ndiza.
Muri ndiza mumeze neza?
Tumeze neza na kavura.
Nagashya karaho ngaho nakahe.
Yewe ni imvura isa naho ari nyinshi ariko ntabigwa nabi cyane da. None ngiye cyo nabazaga. Nabazaga niya Leta ya Amerika cyakomeje cyangwa barayihagaritse nk'uko mbyumva.
Inyi?
Perezida wanyu arivuga.
Inyi?
Yaro televiziyo retere yo kwinjira muri Amerika
ntago irahagarara biriya n'ibyifuzo by'umukuru w'igihugu uriho ubu ngubu ariko ntago birahagarikwa kuko icyemezo cyo kubihagarika gifatwa n'inteko ishinga amategeko mu gihe rero ntacyo barabikoraho gahundira komeza kandi muzi ko babongereye igihe kugeza ku itariki ngirango ya 22
tariki ya 22
ngo nawe ni ukugerageza amahirwe ya
nicyo nashaka kumenya
urakoze cyane Jean de Dieu weekend nziza aho ngaho imuhanga
yego namwe
yego Radio ya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefone turi kumwe kandi na Valentin wiriwe neza.
Wiriwe cyane Edi Rwema.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Na mahoro.
Na mahoro.
Weekend witeguye ute?
Weekend ndayiteguye neza cyane ariko nari nshya kibazo kimwe nagenda kwibariza Edi Rwema. Hari imigambi ya Trump tumva yuko agomba kukura abantu bazo muri America twatoni ibintu bya Green Card kuguma bibandanye nta namu amahirwe twayagira cyane yuko bizofuta.
Nkuko nari maze kubibwira undi mukunzi wa Radio Ijwi rya America bahamagaye ari mu Rwanda, ibyo umukuru w'igihugu yabivuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru avuga ko yifuza ko byahagarara, ariko inaha mu gihe itegeko ritarajya mu bikorwa nta kibuza gahunda zindi zari zisanzwe gukomeza. Nari mvuze ko icyemezo gifatwa na Kongre cyangwa se Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, mu gihe rero bataragifata cyangwa se ngo batangiye no kukiganiraho, ndibaza ko ibintu byakomeza nk'uko byari bisanzwe. N'ugukomeza rero mukabikora.
Okay, ndumva ari ugukomeza amahirwe y'umuntu akaraba uko byogenda uko ushyitse ngo uramererwa neza.
Itegeko rikurwaho n'irindi kandi mu gihe nta ririkuraho ryari ryajyaho, ubwo ibintu birakomeza nk'uko byari bisanzwe.
Mugisha neza cyane.
Urakoze cyane, ugire weekend nziza.
Yatweshe mugenzi.
Take over my mind and now you captivate my soul. The way you move your body to the beat, to me heat, you make any matter lose control. Look at it, you got everything.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti mwarimu duteza amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Dushimire mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro, dushimire umuhanzikazi Butera Knowless waduhaye umwanya kugira ngo tuganire kuri video nshya yashyize ahagaragara. Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya kino kiganiro. Reka tubasigire indirimbo Inspire Me, ni y'umuhanzi Nameless wo mu gihugu cya Kenya. Muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema, muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika kandi mugire weekend nziza.
Baby, you elevate global warming climate. You figure accurate the way you move, circulate my mind. You got the African sauce, baby. Ladybug style, lovely when you do this online. Who them a walk on a Heshima guy, make you phenomenal. You are one of a kind. In Mexico and I'm a jolly buck, and she's in a Catholic. I tell you from my mind. Let's get to know each other, what's a miss some kilometers. There's no one else, baby, you inspire me, inspire me, inspire me. Juwa nameless mutu wa classic uta inspire ata hiyo remix wacha na na wana leta critic. Baby girl, baby girl, be my first lady, I'll be your Obama.
You make me feel like the king of the jungle, cause you're the lioness in my savannah.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me. Baby, you inspire me.